ofuoma ọkwa kisi mụ kawa n'uju atụla m akwụkwọ ma obi
onye dị ka gị
onye na-ebuli melu na anaghị mego akwa gị gwọrọ mọrịa na agba gị m gwọ
like you.
You hear the sick and you raise the dead. You turn water into wine. What you say is what you do. You did it before.
You will do it again.
Me, I never see any God like you.
Nobody, no God like you.
Chima.